ne kome muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane tikambirane malume tikambirane tikambirane malume amalume kome muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane tikambirane malume tikambirane tikambirane malume ndine mwana wa masiye abambo anga mulipo kalidwera kamwendo munjira linandiranda chikondi cha bambo tikambirane tikambirane malume lero tikambirane Wandirera ndimudzi ndandipunzitsa mwambo unatikhalidwe ndi chuma kaliko kankanyama moyo ndi mame malume moyo ndi mame malume komwe muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane tikambirane malume tikambirane tikambirane malume amalume komwe muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane tikambirane malume tikambirane Tira monga mwana kumalero ndakula ndi chikondi cha makolo ndi zungulira ndine katunge madzi lero timvani kalani timvani malume lero timvani malume apo ti ubambo ndi kugawa nzeru moyo wa mwana tsiku ndi tsiku kumutsogolera ndi kuongolera zipunzitso zoutsa zipona kupunzira kwabwino kwa mwana kaimedwe ka moyo monga mamuna koma ona zonse zatifutaliro ngati zipunzitso kuti mtsogolo tizachite bwino ndi kwa mtu wa bambo malume komwe muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane tikambirane malume tikambirane tikambirane malume amalume komwe muliko panyumba simunga ngochoka kuleka nkazi ndiana akusafala ndi usiwa tikambirane.